barka ciyaalkun usub u dhawaan ha degan kaamka kadalaan ee degmada Bardaale gobolka Baahiya waliba ayna hano hal darasti xaalad nolol xume maadaama in muddo dadkii horaan aan deganay kaamka aan helno walaawinaade taasna yeen dheerta caafimaad darro kaamshoona ku jiraan hano kumide udarada sida malaariyada agaarishowga hirgabka iyo hano kale badan ankoreen hano kumide dadka danyarta ee ka nool kaamka kadalaan iyo ku hadleen sida yeetan nololiyo iyo noocsaday in lagu aawi waliyaba nolola asaaskan ee
kaamkun meel raay kaamka degmada Bardaale kiyaala gaar ahaan xaafada Ahmed Guree kiyaala kaamka muddo badan muddo dheer yaa dhisamay aasaasamay gaar ahaan hadmeeha ka kor dhaday lixdan iyo toddoba goos oo sida tuulooyinka bay gaduud iyo tuulooyinka deegaan degmada ka heerarsan ha ku baraka aan ha ka ziyaadeen si biyoy in galaan hata walan qowday male biyoyina saameen wiinga ka dhaafadeen aan ku taben guriya burburiyeen sida joodariyalka oo barakayaalka ka jeefadaan tan ku mid ah sidaadkan galayo walla ka jeefada oon lahayn senior oonay taa dhulmaanyada odor badan ka ku qaaday sida agaarshowga malaariga sida dhakhaatiirta banaan sheegday senioradii dhulmaanyada lagu galay in male haddii roobku ay balaasadii oonay tahay lagu eshaaray male ma in sii dheer ahaan baahidii oonay tahay hungurigi raashinkii male beesa male hada si oo deegaan dadkiin galay degmadii dadkiin galay dhatoon walan qowday aan lahayn walaa ka ziyadeena lehdeen todobaadaas goosu waana da tabalaysano meel dheerna ku kooyo meel iyo tan nagdaana oo reed iyo iyo kale dhibaatadii hal guureen ba qabana meel iyo nagdaana ma leey
mayba fadaan qaam barakeyaashii amanka dhow ha ka rursadiya ana hor dhaam degnaayn biyoogii dhahadun ka kooyne may fadaan in oo nahay oo musqul ma qabna tubi ma qabna in biyoogii dhahadun basaleeylan roogi walna may ka haysana unaamo ko do hadegni dadka hor dhaan degnaay ma hayna mayba fadaana inay oo nahay walnaneen ku qobado tubooyinka nin giliyo masuulna nisiyo walkasta bananeen ka suubiyo beesadana nisiyo walkasta bananeen ka suubiyo fadaan walaan otsadaano iyo aman dhoha barakaani adumooyinka ta dhisani hor dhaan ma degnaayn biyoogii dhatun walma ka helna warkii jaro kan may fadaana inay waldanay ka qobdo fadaan
baan baahanna gargaar ilaahay qaba gargaar degdeg ah raashinka baada walkasta yaan baahanna si biyo hanin galan baad iyo nahay intay dhatay waldanay ka qobdo fadaan wali bi ilaahay qaba man bo wal ma ka han alkaan saasay wali baahanna yada dirbaal ka fadaan sinyeer ka fadaan baris ka fadaan meeso da fadaan wal kasta baad horto intii la mali lan baahni wal ogi wal dambe ya wal barash ka jar wal dambe ku baahna gargaar
dhanka kala gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Bardaale Daawud Maxamed ayaa ku hadlay xaaladda nololeed ee dadku dhawaan hadegi kaamka kadalaan oo soo na hay'ado samafalkaan ka baaqi iyo gurmadan fidiya barakacyaalka degmada Bardaale gobolka Baay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim may geeka boqonay kaamka kadalaan oo kiyaala Hafid Ahmed Guree taas oo ninka sheegay baraka usub maalmoogan sida oo markii la maadun ha ku hadlaan ay dibiide dhaadiyo yaninka tan malee geeka maalmo weyn nin sheegay in iyo baraka usub hagalahay degmada Bardaale taas oo goobo goona iyo degan uu hanka aragno maanan lahayn ka darsamaan baraka kasta usub qof qofkiisa ha ku horeeyo ka jiido qofkaasi li hadii uu deganay kaamkiis deganay gordow leh ka jiido degayeen hata sida Ahmed Guree oo kale kaam ka dhahay alaafadan laanta kala laang leeyo kaamkas yaa in ha galan dad oo usub unkooyan nishay gudoomiyaha markii aan wargelin aan kooyni aragnay dadkii oo ahaa geek la roogna booqani shalay dhon anagu may suubiyaanay degmada ku wareegni ay libiidiya marni gabi ahaan may bataale baha eedan wiin oo illa dadkii dhatun degmadan wal dhibahaanay oo helan shacabku male adiba dareema korto qofka bani aadan hadii ilaahay baahada biye meel oo qof oo degan kaam kan degan booshkan degan oo dhibaatadii ka dhiyaas korjay wal kale isu dheefeen halaan waan saasan gudul qaaday oo deganaayay ka sabraayo saasaha booqani
wali wali bajare dad barakacyaal cusub ee oo hadiirahaya kaamamka degmada Bardaale xaanaso daruufo shar duwan hanku tabeen deegaanadiyo.